Sibingeleleke emlaleli nguVicky wakamasuku ngikubingelela-ke kulolu hlelo esilethulela ngelokuthi ezinhle umnyango wezokuthutha nezokuhlaliswa kwabantu KwaZulu-Natal. Ngiyacabanga ukuthi usuyamangala nje ukuthi hawu kwase kuba umnyango wezokuthutha nezokuhlaliswa kwabantu phela njengoba-ke kube khona uguquko esishayamthethweni. Ungqongqoshe umhlonishwa uSiboniso Duma uyena kophethe lo mnyango obizwa ngokuthi owezokuthutha nezokuhlaliswa kwabantu. Besinaye ke umthombeni emnambithi la kade eyokhuluma khona nabasebenzi balo mnyango kule district yasothukela. Sizomcaphuna ke sizwe ukuthi ukhulume wathini ebeka naye akufisayo ngabasebenzi bakhona, siphinde futhi sibe nengxoxo naye umlomo nomlomo. Ake simcaphune.
Ngelele bonke nje ubuholi obukhona kule inhlaka zombili ika transport naka human settlements nabaphathi baka RTI in their uniforms. Ngifisa ukuthi nathi sonke ke esingaphakathi sanibonane. Uhulumeni wethu ke lo ekufanele siusebenzele ushintshe isimo nangendlela owaziwa ngayo. Ngiyayiqala ke umphathi waka transport, umphathi waka human settlements ngokuvezela nje abantu into ezazi basic. Uma ungavala amehlo ucabanga 30 years ago kulabo bekhona baya understand nje ukuthi u Department of Transport in the original format noma ngabe ucabanga other state operation ngabe ka Transnet ngabe ka Spornet ihierarchy indlela ekade iyona kufanele ngabe kumhlophe nje lendlini indlela kuyiyona. Uma kwenzekile lo wakithi waba khona yena kahle kahle uthulman uyagijima fana lethi ti kodwa the new dispensation yamadiba came yayishintsha the only process ekade icindezela umuntu omnyama yambuyisela to the front ukuthi akwazi ukuzenza. Zikhona nje izinto ezipositive ka-Department of Transport. Mhlawumbe kusithathe 20 years ukuthi kube khona nje umuntu omnyama o-chief engineer ngoba bekusuke kuzokuthatha isikhathi eside because of professional bodies. Kodwa-ke today we have 12 chief engineers in the province yaKwaZulu-Natal abamnyama nje abafana nami nawe. I think it's a serious improvement and kufanele simbonge uhulumeni ke. Siyazi ke ukuba i-accounting officer kwe-department noma ku-state enterprise ma-SOEs bakungekho possible in the past. So ngiyacabanga ukuthi ngifisa ukubonga leli thimba elikhona e-ministry nelikhona kuma-departments ngokuthi lo msebenzi siyaqhubeka nawo. So kule insuku ngibhizi ngiyababonga abafowethu kade bekhona ngenhlanhla bobabili o-MEC engithathe ey'cathulweni zabo besiqhamuka nabo kakhongolos Khombethu Hlomuka u-deputy secretary sisebenza kahle naye eduzane usekhona namanje kwi-system. Umfokankosi washo kuse-eli-ke nje udla ngamandla ukuthi hhayi seyifikile iminyaka uyafuna ukuthi ayodla impesheni esakwazi ukutotoba. Uthi ngeke azayeke kona ukuthi-ke uzoqhubeka ayozilimela manje aqhubeke aprofile uKhongolos. Ngiyacabanga ukuthi uyokhumbuleka kakhulu ukuthi iy'thombe nje eziningi uyabotha umuntu uyekhulule emakhaya kusabanjwa isihlahla noma umbili uhlele vesisi ulokhu uze kanje uma umcabanga nje wabunkosi. That's how he was and the relationship. Ngicabanga ukuthi-ke siyobuilda from there ukuthi sikwazi ukuthi sisebenze senze le msebenzi. Kuhleke kona ukuthi uma ufika nje Mpemba kufana nasemshadweni iyona institution kuphela emshadweni. Upon arrival you get the certificate ngo-day 1 nje emshadweni ungakazi uziprove ungakazi wenze lutho uyanikezwa isitifiketi sakho ukuthi sowushadile. The rest uma uzokwenza idiploma mhlawumbe kusuke kufana uyithole isitifiketi mhlawumbe emva kanyaka mhlawumbe idiploma emva ka 3 years probably ne-degree uyoyithola only after completion I certificate egunyaza ukuthi usemthethweni njengamanje laba sebehambile ke bazobathola ukuthi ayi professional registered ube ne PR ka engineering. It will take you some time, you undergo extensive training, you undergo scrutiny, you write an exam, uhlale phansi nabantu abobona ukuthi abane attitude against you ungakasho lutho nje, because in reality ukuthi once wanikezwe PR ushuthi ama design e bridge kufanele abuya sazi scope sonke. By the time iphuma i bill of quantities ayikho nje rate ekufanele uthole ukuthi ayenzekile kahle, and ayikho at the end into ezothi umgwaqo ufanele ube khamba sami la ube nama V-drain la ube ne drainage system ekufanele ngabe iyonakala. Ngoba once one PR you are even able to sign a project valued at 1 billion. Omunye umsebenzi ke sisenawo ke emlangeni safanele siwulungise ukuthi we must have more registered engineers in the province of KwaZulu-Natal. Kodwa lokho kuzosithatha ukuthi uDepartment of Transport awubanikeze kakhulu abantu amathuba going forward. Iqalile already, le department is progressive partnering with u-Exxonge. U-Exxa la esifundazweni saKwaZulu-Natal fanele simithe on a regular basis. Ngoba ziyashintsha usuku nosuku lezinto, the design and all those things. As the technology advances, kusuke kuzoba khona isimo sokuthi kuyashintshwa nakhona. So ngithi uyabona ke ngosuku lokuqala ngihlangana nale staff sakule region already sibangixoxe nje, but bekubingelela bekwamukela kodwa bekuphakamisa iy'nkinga zabo at the same time ngo-day one. And ungacabanga ukuthi lezo zinkinga bafuna uzisolve emva kwa-5 years. Khona as urgently mhlamba ke ngiqale ngazo ke inkinga as part of umsebenzi. Ngicabanga ukuthi ithimba lika MEC lizosebenzisana, kodwa ngifuna ni understand ukuthi isifundazwe saKwaZulu-Natal si comprise of 11 district sine population ya 12.5 million. I square kilometer radius se province saKwaZulu-Natal sikhulu kakhulu. Kungakuthatha isikhathi eside nje mase kuthiwa awusuke lapha ePort Edward uyoyivala eManguza to the last border, uye Phongola unyuka uNewcastle uzobuyela emuva eHerry Gwala ukuthi uyiqede yonke. So akufanele sithi sizokwazi ukuthi sinimithe on a regular basis. As the need arises, we are going to meet. Kodwa itechnology seyisenzele sabalula nje. Mphathi, ngicabanga ukuthi ke yomabili ama department ngiyofuna ukuthi bazi nje ukuthi ucingo lika MEC livulelekile kubona bonke. I don't prefer ukuthi ngisebenze ne court encane. Yes, in terms of accountability, yes, in terms of reporting kufanele ngikwazi ukuhlala nabo regular laba kwi top management. Kodwa even operator nje kufanele azi ukuthi uMEC umuntu ofana naye, umuntu angam-accessa, umuntu angathumele inkinga akhulume naye. I-direct response on the issue of auction kuyofanele sithole ukuthi policy ithini. I-regulations ye-policies guided by Public Finance Management Act yase-South Africa. Kufanele sibe siyazi ukuthi izinto ezigazethwayo, izinto ezi-advertisewayo kuyofanele sibheke even ko-National Treasury ukuthi would it be possible ukuthi le moto ezibhodiwe zaka-Department of Transport, zaka-Human Settlements, ukuze bakwazi ukuthi babenefithe nalaba abangaphakathi babe ne-access, sikwazi ukubavulela. We'll start reviewing that process. It will go via cabinet ngoba we can't work in silos. Once avuma nje ukuthi siyazenza as le minyanga emibili, other departments must also benefit. U-Department of Health nike nabona nje unama-ambulances amaningi osuku nawo, nawe ayahamba aphume kwi-system. Ngokujwayelekile landela ke i-secular ne-regulation bekwenza ukuthi ngempela igcine i-accesswa yilabo esingabadefina as or have not. Abanjengathi abasuke besebenza bagcine bengazange bakwazi ukuthi bazithole on time into enjalo. So ngicabanga ukuthi soyenza that process. Nane-issue of profiling ike sizokwazi ukuthi sikhulume nabasebenzi sikwazi ukuyenza. Ikhona ke on a lighter note, nginey'nsizo sisebenza nazo la emgaqweni. Yabona ke abantu abakwi-trucking industry bazokutshela nje ukuthi i-truck ikhona. Uthola ukuthi uManzini uyasebenza kule nkampani, i-truck uma ngabe ofile for 3 days ayithindwa i-truck yakhe. ngoba uManzini track yakho uyakhuluma naye before is on. So ngifuna ukuthi ngiqale kalonto ukuthi ngiyayizwa nalethi hey siyahala ukuthi siyo report emakhaya ukuthi hayibo nayi track akosa kade asebenza ngayo useyahambile manje. Angifuna khona ukuyithembisa into enjalo ngoba ubungozi ukuthi singayiqala as a matter of principle ukuthi sibe khona imoto kodwa kufanele sibe stronger on policy ukuthi imoto meyiphumile yahamba iyofihla omunye wamacolleagues izobuya on time bese ikhona nakhona indaba yokuthi sibe casual ngezinto kanti state apparatus sithenjwe ngathi that we are going to defend the hegemony of the state we will come with a galvanized strategy baphathi ukuthi uma kwenzekile sayikhipha itekisi ngicabanga leyo sizoyivuma from now onward kwezinye izinto bakwazi ukuba phelezelwe. Angifuni ukuthi ngenze i-commitment yokuthi-ke ngempela ukuthi hayi iyobonakala imoto ade ihamba ngayo ngoba phela imoto yomsebenzi lena unlike ube kuyimoto zakaduma kuyenzeka uma kothola ukuthi uduma bekade namatekisi ubhuti wethu othile meseyihambile mese amatekisi akazosebenza. Ezinye zezinto engicabanga ukuthi ordinarily mhla sikhuluma nge-financial astute management kuyobaluleka kanjani ukuthi sifundisane ukuthi imali iphathwa kanjani. Iqiniso-ke imali inomphefumulo indlela ene-confluence ngayo if ningenayo i-relationship iyahlesha ukuhlukana nawe kodwa if you develop i-mechanism siyakwazi ukuyenza. Ezinye zezinto engicane ngifuna sibalungisele abasebenzi bethu nje across the board ngoba kuqinisa ukuthi i-cost of living is getting higher and higher kuyofanele sidevelop i-system yokuthi umuntu kuloko okuncane akutholayo senza kanjani ukuthi sikhulisane. Ngihlele ngibatshela-ke uma ngithola isikhathi kuye ngeke ngalecturisha as well noma ngifacilitate empilweni yami ngihlele ngibatshela nje abantu ukuthi la KwaZulu Natal kule population ya 12.5 million population abantu abamnyama relative cishe bawu 11.8 million abasebenzayo cishe njengamanje bala ku 4.8 million abasebenzayo who are earning on a regular basis. Just take 100 rand wabantu abamnyama on a monthly basis, 100 rand times 4.8 million, you quantify and calculate. Ubone ukuthi ngakunikeza malini that 100 rand. You find that within a year we'll have billions. Sesiyokwazi ukuthi sibe ne sovereign wealth fund yethu. Sesiyokwazi ukuthi sizenzele izinto abafuna ukulima bakwazi ukulima, abafuna ukwengena ebusinessini bakwazi ukwengena ebusinessini, abafuna i-corporate funding bakwazi ukuthi bayithole. Manje the education system esijwayele yonke ikufundisa ukuthi you must be individualistic driven ukuthi kufanele kuzokuba wena ozothola leyo mali eqondene nawe. Sekuyobheka wona kuba extended family nje Africans in particular bonke abantu uthola ukuthi ngosuku ozophuma ngalo uyosebenza you are not responsible for your immediate family kune family yakho kune extended family kunomphakathi osuku kubhekile. So the resources we have will never be adequate for us to change the outlook of izimo esihlala kuzona. That is why sidinga ukuthi i-orientation yethu ithi ukushintsha kancane nakhona kabasebenzi bale mnyango yombili uma nje bengaqala i-system yokuthi benze corporate funding bafake imali ngendlela ekahle spiritual not necessary stockfell kodwa bayakwazi bayibekise imali yabo you might find that ukuthi 3 years down the line almost singakwazi zonke uthola ukuthi kulo nyaka siyaqala ngoba soyibhala phansi sibe nama-disclosure element kube ne-banking system e-correct sesiyakwazi ukuthi siyakwazi ukuyothatha from imali yethu bangakanani abasebenzi baka-transport abakhona eprovinsini bangakanani abaka-human settlements niyiyeke le ndaba kempembe ukuthi niloko nikhompelisha ama-billions kuya ngokuthi umuntu ungakanani u-transport vele mkhulu natural ngenxa ye-allocation ungaloku usabisa uManzini engathi imali yakhe incane is because of umsebenzi awenzayo. So ngicabanga ukuthi ku-critical ukuthi lo meeting wethu namhlanje ngiyafisa ukuthi umuntu uzo-introduce lezo zinto ukuthi as we meet yes we must resolve problems labor related problems ngenhlanhla ke South Africa i-Labor Relations Act and all other regulated labor institute ayadila ne-process yokuthi isimo sokusebenza asibe kahle. Uzwileke baba unkosi ukuthi kuyenzeka uhlale ugrade isikhathi eside. I hope labo grade nje kunenkinga encane. Uma ngibuya la emva kwenyanga bazobe ngekho labo grade. Ngoba i-issue ye procurement kuyofanele senisho ukuthi i-fast track ngoba u-MEC uhlomuka u-Premier Dube, u-Premier Zikalala, u-Premier Mthode, Mthonos, both of them. We've been launching Yellow Fleet. Besiloke sibatshela abantu ukuthi from now onwards ngeke nisaba nenkinga emgaqweni ukuthi nizigugulele ama-access road akufanele ngabe gcine kube khona ama-hiccups amaningi. Yes, the infrastructure is already laid out, is there, iya-exista. Senza kanjani ukuthi ilokhu zenu? I-PFMA angifuni regulation yenza ukuthi nje uthole ukuthi mhlawumbe kulimela i-starter kuphela lapha, mhlawumbe kulimela u-radiator kuphela lapha, mhlawumbe nje kuphantsha isondo. Why isondo lizophantsha for a month? U-operator wakhona agcine ihlele engasakwazi ukuyosebenza. So zonke lezo zinto ziqala nje in-house. I-capacity building, and these two departments must complement each other. Ngiyamuza uManzini usacabanga indaba yokuntshontshelwa kwabasebenzi. Abasebenzi bakahulumeni labo iminyango nje yodwa njengamanjena. Ufu kufanele siyothekela ngala, silethe ngala, we'll do so. Ngale kokuloko sisaba iprocess yakhona ngoba we want to enhance iscope. Akhona ke ama-project. Siyafisa ukuthi ama-bridges akhiwayo la kule region aphele on time, aqale on time. Stereotype in understanding ukuthi isimo siyoshintsha provided someone is making change and someone is altering what has not been happening in the past. I-issue ama-CPGs nje asifuni ukucompromise. We are particular ukuthi laba bakithi, let's prioritize them. Kodwa ke sivumeleneke nakhona ukuthi ukuze nakhona sikwazi ukumainstream kahle, i-ministry izoba ingxenye yokumonitor lo 30% ukuthi uyenzeka. So bayingxenye in regulating framework ukuthi bayasizakala abantu bakithi. Kodwa okunye okuhamba naloko ukuthi lama project, u-transport phela makeiphi project ya 46 million, ya 150 million, ya 270 million, mhlawumbe project ya 24 months, it is adequate ukuthi it must produce a professional at the end of that project. Enye nje ama-project asuke ithatha isikhathi, kufanele sinikeze u-civil engineer. Uma nje i-project ithatha isikhashana, kufanele sithathe isilethele phela u-environmental specialist ezowazi ukuthi imkhiqizi. I-project ingasilethela u-quantity surveyor, ingasilethela u-project management. We must be imbued in production at the end of the day. That is our scope. We must be result orientated in that manner, that all the time. Sicabanga ukushintsha impilo zabantu and abantu abayi-priority ekufanele ngaso sonke isikhathi umkhiqizo sikwazi ukuyobenzela bona. So ngicabanga ukuthi iqalile iproject nakhona-ke emgwaqweni. Akufanele uma ufika la kule region uthole ukuthi kuyofana njalo ukutransfer iskill from somewhere ebese singakwazi. I-design nje ne-implementation yomgwaqo ufanele ngabe sigcine sesinawo umuntu oyi-specialist. Nane-concept-ke ye-recognition of prior learning emlangeni. Ukuhlanganisa ne-partnership nama-sitters kuzosilekelela. We must work close with sitters. Construction sector must become our friend. Ngenhlanhla ke uminister waka education, higher education comes from this province of KwaZulu-Natal. So lokho kuzosilekelela ukuthi umsebenzi wethu belulu ukuthi imtshele iallocation eningi because of rural element of KwaZulu-Natal must gravitate towards our direction. I-allocation eningi kufanele ize la kule sifundazwe ngoba we also an economic hub with two major ports in the province of KwaZulu-Natal. So kufanele kube lula nje ukuthi into enjalo sikwazi ukuthi sizisebenze and we are going to monitor those things ukuze sikwazi ukushintsha impilo zabantu. Sikhulumileke nakhona baba unkosi ukuthi uma sifika nje la kule region imisebenzi kuhle ukuthi u-CID B9 usuye kube i-construction company ekufanele abe nemali ethile ene-capacity ethile. Kodwa it must take us isikhathi esithile esibekiwe that we must produce our own CIDP 8 CE and 9 CE. Same thing applies ke wena Manzini ngoba ngicabanga ukuthi u-implementing agent isikhathi esiningi bakubile ukuthi bafike lapho ko-9 GB. Sifisa ukuba abantu abakithi abamnyama bakwazi basebenzisane. Inhloso yethu-ke nje thina we are particular. We are going to safeguard, we are going to prioritize ukuthi iy'mpilo zabantu bakithi mazishintshe futhi zishintshe ngesivinini esiphezulu. Abantu balindele lokho. Nibonile-ke njengamanje ukuthi ama-South Africans kukhongolose in particular bathe seziziningi kakhulu into ezizenzile kodwa sigcine sisafarisha for our achievements. If manzinje abantu base-Cornfield sebelinde isikhathi eside, if abantu base-Zakheni sebelinde isikhathi eside ezindlini, they are not going to punish you ngoba iscorecard senu nina nizoba okay nigcina nithole iaudit opinion kodwa abantu bakithi they will punish ama organization lawa singena ngayo kushuthi ke iyahlupha ke lento ukuthi it must cascade ukuthi i performance monitoring tool yethu ithi nathi uma sibona ngenzeka izinto sixabane nani and all those things sengibashele shilo ke ngibatshelile ozakwethu abakwi top management ukuthi uMEC umuntu njengoba bonke abantu uyayithanda iquality uyayithanda into enhle nokuthi nibukeke ngiyafisa nje ukuthi niqhubekele phambili nikwazi ukusebenza nikwazi ukuthi nithuthukiswe nikwazi ukuzithuthukisa ngiyojabula nje mina ukuthi hey ngafika la ka transport mina ngeku level 4 mhlambe ngu operator kodwa namhlanje sengithole iBTech yami ngenxa ye department ekwazile ukuthi ngilekelele lonto iyas enhance i scope ne new entrant ukuthi abantu njalo bahlele bekwazi ukujabula nje ukuthi la department anjalo athi umuntu ngafika angakwazi ngisho ukubeka isitini sekunenkampani yami manje ngiyakwazi ukusebenza no human settlements zonke lezo zinto zenza uhulumeni wethu akwazi ukuthi abe nama skills anele there is a skills revolution that is going to take place in the province of KwaZulu-Natal sishilo kwa human settlements in particular kunezindlu ekwakufanele zakhiwe eMgungundlovu district ezu 25000 lo hulumeni ke wakwazi ukuthi abreak that record noma singekho yona singayona 25000 manzini makuthiwa uthathe the actual value and the variances kodwa somewhere there siyafisa ukuthi uthathe abantu abasha ngizwile nje khona iartisan awumajini masi lapha kageza ubuse ungaba nama artisan awu 4000 eqashiwe by this government yoshintsha already outlook la kule district ke unama TVET colleges akasebenze phela to produce more boiler makers more artisans more abantu abazokwazi ukuba bene skill esikwaziyo leminyango yombili ngenhlanhla i technical oriented and infrastructure design departments it means that kufanele ikhiphe more wabantu abasha besebenza ngiyajabula nje ukuthi ubusho obuningi busebukeka busakhula bese youth la sezikhona phela intshe bese ziqinile kodwa kusho ukuthi sithuthukile isimo sakhona ku RTI sikhulumile nabe ezwela ukuthi kufanele siyishintshe indlela sisebenza ngayo emgaqweni akwazi ukuthi truck elingenayo ipermit fanele belisemgaqweni liloko lidlula nje lazi lingaze gcine lenze iaccident seliphelwa ama brake kufanele aboshwe umnikazi walo umuntu ongenayo iPDP nomuntu ongenayo ama permit lapha semgaqweni nalezi ezisuka eAfrica singakho emthethweni asiwabophe lawo ma truck siwapounde singa compromise nakhona labantu abavele ehambisi nje lana ke le district nginegama lakhona efanele kuhambe kuhambe liphele ekuthiwa ikafela ubala isizathu esenza ukuthi kuyafela ubala kuneyibhamu ezisuke ezohamba nje ey'motweni umuntu avele afika ayofesa engaphethe ngisho i-ID ngoba uyazi umsebenzi wakhe ukuthi uyoba inkabi yena this region must produce more productive elements kunomkhiqizo wenyama okhona la kunamaplaza akhona kunama-factories siyafisa ukuthi asirevive i-strength sama-factories and we are designing corridors kumnandi nje kuyobola leya project yase-cornfields mlangeni esizokwazi ukuthi abantu basuke bayongena e-Winan as a corridor baphinde kulula futhi ukungena eMnambithi kuphinde kubule ukuthi bashone eScott ngoba izokutshela ukuthi izoba lula i-trade ngeke asasuke umuntu eScott azojika eMnambithi mefuna ukuyala kosahlumbe nako-Winan sekuzoba khona i-bridge nje elizomthatha limise ngaphesheya kube lula ukuthi bakwazi ukuthi basebenze izinto zonke lezo kufanele siziprofile si-machinery ke labantu abakhona langaphambili ke sompisi bayimachinary noma yinini osomlomo bahulumeni baba khona nje osomlomo abasuke bekhulumela uhulumeni ngabe uMEC ngabe uspokesperson kodwa ama ambassadors abasebenzi ba uhulumeni if sizothatha nje igrader during the day sigcine sesibona iyo grader nje umgwaqo emzini womuntu already you are misrepresenting the department if uzothatha iTLB sikubona sowuthatha ingqumbu uhambisa endaweni yakho rad ngesikhathi somsebenzi nange department machinery already you are misrepresenting us kodwa uma kuzokwaziwa nje ukuthi once kwavunyelwana ngomsebenzi right on time uphakeme on time uyawenza umsebenzi waservisa kahle abantu wenza kahle umsebenzi lonto izokwenza ukuthi kube nephunge elimnandi bacabange kangcono abantu mebecabanga ngohulumeni ngoMEC nanokuthi lo hulumeni uyakwazi ukubanakekela umsebenzi wethu once yashintsha lonto ngibaxukeleko zakwethu ukuthi mina nje ngiya incentivize into enhle once ayithola ibalance bazozishola abantu on the ground ukuthi ayi service delivery has improved noma sayitshale yenza kanjena ngenkathi besho njalo bayakwazi nokulift ukuthi hey ave sebenza kahle umuntu othile ka human settlements ave sebenza kahle umuntu othile ka department of transport already kukunikeza ukuthi department iphusha kahle umsebenzi wenzeka kahle siqeda on time ngale ndlela iba right ngiyayivala ke sompisi ukuthi ikhona i-change ekufanele si-effect on the issue of EPWP. I-expanded programs was designed to absorb nje abantu othola ukuthi abathathi intweni kufanele sibalekelele nabo ukuthi imindeni yabo ilala idlile. Kodwa it has been abused. Ka-Department of Transport ke iningi kakhulu i-allocation stipend esenzeka khona. Uyabona uma ufika nje nani nobufakazi. I hope akekho la ngaphakathi kwethu odlule kuleya process ukuthi uma uzofika nje i-PWP ngo-9 o'clock ungabafica belele nango-11:30 uhlangana behleli phansi cishe bezibambele ikhaftini noma ungadlula ngo-1 o'clock futhi noma ngabe u-2 o'clock kusho uba ne-specialized time sabo abasazi ukuthi basebenza nini. That must come to an end ngoba i-allocation yenzelwa ukuthi abakwazi ukuthi baziphiliseke. So kunomsebenzi wethu ever responsible for i-PWP kufanele azi ukuthi supervision ayisali necessarily emaregion nasemawadini kodwa kufanele kube nescope sikwazi ukuthi sibone kungcono babe nama-ratio ukuthi bayaqala mhlawumbe ngo-8 o'clock uma benokilometer efanele balihambe kwazi ukuthi baliqedile ngoba kwenza ukuthi impresenta kambe ugovernment ungathi sinikeza nje abantu ukuthi bayohlala kanti le nto yayidizayinwe kahle ukuthi leso yiphumile useneskills asitholile usithalwa siphi kusile uma kade ulokhu uhleli. So ezinye zezinto ekufanele zishintshe kodwa ngicabanga ukuthi sizosebenza kahle ngicabanga ukuthi sizowenza ama-time schedule ukuthi on a regular basis. Uregular basis ke kufanele ubambe in a correct context. Akusho sengizosebenza la kule region ngoba akukho practical. Sizoba nibona wabasebenzi bakule region kodwa ke iqinise ukuthi ukuba seLady Smith, ukuba seScott, ukuba seNewcastle, ukuba seNquthu uMEC from time to time uzosivakashela le ndawo per project. Kodwa sithe sinayo solution ukuthi ama engagement on a regular basis siyokwazi ukwasorta ningabi ke abusive. Nakhona ke abaphathi mase beshare inamba ukuthi umuntu angishayele nje ebusuku ukuthi hayi khona angayiboni kahle kanti uyena ovila phila akawenzile kahle umsebenzi. Angingeneleli nje kwi-labor relation matter ya someone ongawuthandi umsebenzi kodwa if you've been abused kodwa uma ngabe khona umuntu othola udlala ngelungelo lakho ngempela ngempela ngiyokwazi ukungenelela sikwazi ukuthi sisebenze izwe lase South Africa neprovince yaKwaZulu-Natal ithembele ukuthi isemahlombe ethu ukuthi isimo sakhona asishintshe asambeni siyosebenza. Inkosi nibusise siyabonga.
Asibingelele ke emthombeni sikwamukele emsakazweni namhlanje na siyajabula ukuthi sibe nawe.
Ngiyajabula kakhulu Mama Vicky kuyintokozo enkulu ukuhlangana nokukhuluma nabalaleli bakho bonke siyabonga kakhulu.
Hey sibone isimanga indlela owenze ngizothi crossover ngayo yavele nje kwathi khaxa kwangathi buvela ukhona. Ngicabanga ukuthi unamasonto ambalwa kulomnyango wezokuthutha kanye nezokuhlaliswa kwabantu.
Sina inhlanhla nje encane ukuthi ke ngeke ngabafika lapho eShamshido ngafika ngo-2009 ngisevile ngaphansi ko-MEC abaningi. Ngangifike khona uNdosi kwangena uMacingwane kwangena uFoma ubaba ubheka intulo sowadlula emhlabeni kwangena uKawunda ngabe usihlalo ngekhatha kaKawunda ngabe usihlalo sikhatha sakhombetha ubheka intulo so kwangena ke ubaba uHlomuka bese ngu-MEC so umuntu benenhlanhla ukuthi at least ufamilia ne-environment ngingahlana ka-Human Settlements kwi-Portfolio Committee so lokho kwenza ukuthi ke ngibonge ozakwethu kade bekhona kodwa kuyalula ukuthi umuntu akwazi ukuthi ajwayele futhi asebenze abe nombono ongakwazi ukuthi asebenza sisi.
Uyakubona yini ukuxhumana la phakathi komnyango wezokuthutha ezokuhlaliswa kwabantu kanye ne-economic development nje iyodwa?
Kukhulu kakhulu ngicabanga ukuthi ke umnotho iwona base ne-backbone yaKwaZulu-Natal. Lokho kwenza ukuthi ke yonke into kufanele ikwazi ukuthi ishone emnothweni. iKwaZulu-Natal inama-port awu-2 eThekwini naseRichards Bay. Ino 650 km coastline wolwandle. Kusho ukuthi ulwandle N2 no-N3 ukuze ufike ekhapha kufanele ulungise zonke lezo zinto. So umnyango wezokuthutha uzolekelela kodwa futhi nakhona ka-human settlements umnyango ozodinga ukuthi before wakhe izindlu before ubeke islab awube khona phela umgwaqo ozokunikeza lezo zinto. So leminyango iyaxhumana kahle, iyakhulumisana futhi yombili ama infrastructure departments.
Enkulumeni yakho uke wakuthinta wakubalula ukuthi ukuhlaliswa kwabantu kubalulekile, nanokuthi ke nomphakathi phela awubheke indawo owakha kuzona. Unganaba kuloko?
Ngicabanga ukuthi lo mnyango uzokhumbula umamviki kwakuthiwa ika-housing.
Yebo.
Washintshwa kwathiwa u-human settlement ngoba kwathatha i-resolution ukuthi i-housing ungazofika nje ubeke indlu esigangeni. Kungcono sazi ukuthi uma kuzohlala umphakathi kufanele kube khona i-park, kufanele kube khona i-ground, kufanele kube khona i-environmental assessment ukuthi le ndawo ibhekiwe ukuthi igunyazekile nje ngahlala abantu, indawo ekahle uma sekufika imvula sehloba zibashaya yini. Before uzoqala lo process fana wakho umgwaqo wakho ama-services, ezinye zezinto ezibalulekile ngicabanga ukuthi ke sekufanele manje sazi ukuthi abantu bakithi asafisi nje bakhe endaweni eseduze namanzi. Asifisi futhi abantu bezwe ukuthi kwakhona idam la bacanise kwaphela, bayakwazi ukubona abantu kunohlobo oluthile lezitshalo njengokhwane nje olumele endaweni zama wetland. Bangasikazi abantu bacanda ngwana le ndawo yudadaba ivulekile isuke njalo izophinda iqhubeke ilethe ikhukhula. Zonke lo lwazi nocwaningo siyabalekelela abantu bakithi.
Kungenzeka mhlambe sithole ngelinye ilanga kukhona nje isithangami nomphakathi owakhe endaweni enjengalezo la uyoqwashisa khona umphakathi.
Cabanga ukuthi kuwumsebenzi wethu, siyabavuselela nje abantu bakithi futhi siyabavakashela ama stakeholders, kungaba amakhosi ngoba iy'nduna ezibeka abantu mamvika emakhaya.
Yep.
Kungcono sitshele sithi nduna sizokucela ukuthi le ndawo siyibonile ukuthi ayiyinhle. So namakhosi fanele uhlale phansi nawo abefundisi nabosomabhizinisi, ngoba uthole umuntu uzodevelopa i-business facility mhlambe ngabe i-mall noma ngabe isitolo, kanti leso sitolo sakhiwe endaweni ero. Kungcono sikhulume nabo, siyabatshela, sibaqwashise laba sebakhile, siyayizama ame njengohulumeni nje asibathole omnye umhlaba ongconywana abazokwazi basebenze kahle. So siyaqhubeka sikhulume nama stakeholders wonke ngoba yonto ezosilekelela going forward, ngoba sokuba bezovusa uhulumeni abantu mesebentantele izindlu noma sekukhona abantu abahambile. Kunobuhlungu nje lapha enanda nakamashu, kunabantu abadlule emhlabeni akazi batholakala imsimba yabo kusuke namhlanje bakwi flood line. So sicanda isimo esinjalo kungcono sisiqwashise sisigweme singakwenzeki.
Ukhuluma ngama stakeholders, sengifisa siwelele ngalana ke eminyangweni wezokuthutha. Injongo yokuthi ube nomhlangano kuqala na basebenzi balomnyango.
Lo mnyango ke uwumongo, yonke nje iminyango idiphende kuyona ukuthi isebenze. Uma ungabheka nje ukuthi umuntu nomuntu, noma ngabe uye eplazini, noma ngabe uye esontweni, noma ngabe uye esikhungweni, udinga ukuthi umgwaqo ube kahle. Siyabe sizobatshela ukuthi i-attitude yabo kufanele bazi ukuthi ibona osomlomo bahulumeni, ibona futhi amanxusa akufanele bamele ukuthi uhulumeni usebenza kanjani. Ngoba uma besebenze kahle, uhulumeni uyakwazi ukuthi anconywe nabantu bafike endaweni, ngoba umuntu uma esiqhunyelwe ithayi ne-ambulance olithi isigula safika ngasibhedlela, kusuke kuzobhlenywa lo mnyango. So sicabanga ukuthi besizobatshela ukuthi babalulekile futhi sobayi-incentivize uma besebenza kahle, ngoba zoshiya iphungela imnandi ukuthi uhulumeni agcine enconywe, kwazi ukuthi nomphakathi usebenze kahle. Nisishintshile kwisikhathi, bathe uma bevota abantu baje sifuna ukuthi sihlanganise zonke iy'nhlaka zisebenze endaweni eyodwa ukuze sikwazi ukuthi sisebenzisane sindawonye.
Kuyabona ngala lokho ngempela kuyenzeka, siyakubona. Angisale sengibonga nje noma ngeyona indawo le yokuthi sibonile kuba khona ukuhlangana nokubumbana, kwasebenzeka kahle KwaZulu Natal emva kokuthi imoya ibiphakeme kwabanye. Yes. Besaba ukuthi we Nkosi yami, hawu kwasuka lokho kwama 80s. Siyabonga kakhulu ukuthi sibonile ukuthula kwenzeka. Uke wakhuluma nangendaba ye performance management, kubaluleke kangakanani lokho?
Ngicabanga ukuthi nje ukusuka ku manager ongaphansi kuze kuyofika ku HOD accounting office, kufanele sazi ukuthi imisebenzi i-performance bonus fanele uyithole ngoba usebenzile kuncoma abantu, ingoba i-project implemented on time. Uma ungabheka nje ka-Department of Transport, uma sikhipha umsebenzi wa-140 million okwakha ama-kilometers, kufanele sibone abantu bendawo behlomula. Kufanele sifike umuntu okade bekuno-CIDP1 noma ngaze ngirejiste inkampani, ngaba nethuba lana, ngaba u-social facilitator, ukhansela athi ngafaka abantu la. Omunye umuntu wathe meqedile wathola imali yambo wayenyuvesi usene BTech degree namhlanje. So ngicabanga ukuthi ezinye izinto esifuna ukuthi sizincome kufanele zenzeke, ngoba amabhasari zethu enza ukuthi ke kwazi ukuhlaleka kahle, kodwa umnyango ugunyaziwe ukuthi awushintshe impilo zabantu ngokwakha imigaqo. So sicabanga ukuthi lokho bekubalekile ukuthi bazi ukuthi ihlo lethu libanzi liyabheka ukuthi siyashintsha impilo zabantu ngomsebenzi abawenza usuku nosuku.
Kuyaxhumana nani lokho okushoyo Mthombeni ne-EPWP?
ibalekile udaba le-PWP bengibaxoxela nje ukuthi kunobungozi omncane ukuthi le concept ye-PWP mamvik mobheka sasenzela bomama nabane-youth othola ukuthi ihlele emakhaya mhlawumbe ayinaso iskill kodwa uthola ukuthi ama-vidrain ayavaleka uthola ukuthi kunamaphepha mhlawumbe kune-veg clearance efanele yenzeka sasesithi abasizakale kodwa sikhona isikhalo sokuthi ufika ngo-9 o'clock bafike behleli phansi behla nango-11 o'clock ufike behla nango-1 yingozi ekutheni bayilimaza i-image yahulumeni sinje manje naku-supervisor wakhona umsebenzi wakhe phela ngoba inkulu i-stipend esibanikeza zona ka-Department of Transport sifisa ukubabona besebenza futhi sifuna benze ushintsho ngoba bayakwazi ukuthi emphakathini if besebenza kahle bagcina sebe-attractive ukuthi bathathwe nakwezinye izinhla nje ezi-private nanisebenza endaweni ethile seniyakwazi ngoba sifuna umuntu emva kwa-3 years kubu certificate kuba usefundile nanandlela yokuxhumana kodwa mehlele bonakala esihleli phansi akekho umuntu ozomhalela ngoba uzowazi ukuthi akuyona nje indaba ekusetshenzwa bekuhlalwa phansi
isaqala yona IPWP kwaba sengathi kuzoba khona ukuthi mhlambe le group isebenze mhlambe u 6 months idlule kuthathwe enye group ukwenzela ukuthi wonke umuntu oxakekile athole kusenjalo namanje
ishintshe kancane mamvika ukuthi inkinga ukuthi ke uma usibeka siba sincane kakhulu isikhathi begcina kuba nomsindo that is why iba o 1 year 2 year 3 years kodwa sisuka senzela ukuthi akube khona abazongena kube khona abazophuma uma uphuma fana uphuma so neskill that is why ngithi kubalekile ukusebenza kwabo o supervisor modu supervisor nje abantu baka IPWP singakuthola so yi-official emkhandlwini singakuthola futhi uyi official nakuma department kodwa uma ukuthi lo msebenzi asiyiboni improve movement yaslimaza uzokhumbula ke nomongamele introduce udaba la 350 kwakuyiz as a result kwakade khona isifo sokuvet kodwa waseyaphoqeleka umongameli ukuthi aqhubeke ngoba sahlupheka abantu akafuni ukuthi cost of living ikhulile kodwa bese ayivala IPWP sasuqale mamviki sizitshela ukuthi mhlambe emva kwa 10 years siyobe sesiaddressile issue poverty nane unemployment kodwa iqhubeka iyanda so kufanele sithi ngeke siyeke abantu bakithi sivumele kube khomputa lengadlile uhulumeni ekhona engakwazi ukuthi azishintshe impilo zabo
ake singene ke manje sigxile kulomnyango wezokuthutha ngokwazi kwami ngiyacabanga ukuthi nawe emthombeni njengomuntu kwaba usihlalo kuwona lomnyango kukhona uSantaco kukhona kwanabakho kukhona ama stakeholders ahlukahlukene usuke wahlangana nawo noma sebeke bakuthinta becela umhlangano nawo
kusuku nje ofungiswa ngalo ntambama usuzothola ifoni ka Santaco so ngeke ungasebe boke nabaka nabakho ngifuna ukusho ukuthi sesike saxhumana ngeincingo sabeka izinsuku esohlangabezana nabo ngicabanga ukuthi ke banemboni yokuthuthwa kwaZulu-Natal idlale irole enkulu kakhulu u 70% ingcono kancane kwanabakho ngoba bayithola isubsidy bona kodwa bawo somatekisi abayitholi so kufanele senze indlela that is why sithi ifinancial management nje ukuthi uma bekhuluma ngendaba ukuthi bafuna ukcreate a cash less society ngoba kuthiwa ema rank izale senza kubulana kakhulu mamviki ukuthi kunemali yebhaketi imali yebhaketi yenza kuhlele khona ucash zonke loyihlakafa namatekisi angekho emthethweni asifuni umuntu azihambe nje aye emotors ayothenga imoto kodwa engenawo umzila nakhona ke into ehlupha kakhulu lapha ka-transport kune-regulation ekhona lapha le regulator khona ile khishwa khona ama-permit nakhona ke sifisa ukuthi siqede i-corruption ukuthi awukwazi ukunikezwa i-permit ungenayo into egunyazayo evela ka-association ukuthi kunikezele so siyahlangana nabo kodwa siyazi ukuthi umsebenzi ngeke uze uphele ngoba ema-rank omunye umsebenzi kukhona ushanela nje for that ukuthi nabo bayayikhipha into zayo ema-rank ukuthi itekisi akufanele ilayishe ilodo engaphezulu yonke loo nto siyikhuluma kahle sihleli abenza kahle siyaba-incentivize uma bengenzi kahle siyogcina sizithathile imoto sizibuyisele eceleni ingxenye nje yomsebenzi waka-transport kodwa siyazwana siqale etafuleni ngaso sonke isikhathi ngoba sicawa ukuthi ingxoxo ziyakwazi ukusolva yonke into ekhona.
Mayelana ke nesibalo samatekisi ngoba kusinye isikhathi kubuye kubangwe naloko ukuthi umasuku unamatekisi o-15 umthombeni unamahlanu. Sikhona nesibalo esibekele ukuthi hayi ke mfowethu ungeqi la.
Inzima lo mcimbi ngicabanga ukuthi isikhathi esobe sikhulume ngoba phela baphinde futhi nakhona kuye ngokuthi indoda isine phakathi isikhathi esidi khona iloki i-eda nanokuthi uthola ukuthi kuyasatshiswana ema-taxini fanele sikubeke cacace sifuna ukuthi basebenzisane bakhona uthola ukuthi uzothi ke uzwide enamatekisi mhlawumbe u-30 for instance udume na 2 kodwa futhi umasuku athi cha mina ngicela lawo u-20 wama ka-rank
ngifuna ukuthi angathi mefika nje e-taxi rank up mahambe kusho ukuthi uzokwenza imali enkulu masuku ngeke bakwazi ukuncintisana naye abanye ezinye zezimo ekufanele sikhulume kahle kodwa ngicabanga ukuthi ke into abayaziyo esicabanga ukuthi uma nje ungathola ukuthi owenza i-system ezokwenza bangabe nawo cash nabo ngeke babe nenkinga ukuthi kushaya isokisi kunento kunetemi yesokisi ukuthi laba driver bashaya isokisi bayosinda kulonto kodwa kuyosinda ekutheni sebeyokwazi nje ukuthi ke imali yabo iphephile futhi bayakwazi ukuthi bayafundiswa nange-financial management bekhona ama training ngaleyo ndlela imboni izoba nesithunzi imboni clinic.
Ukho ngakhuluma ngiyazi ukuthi usuyaphuthuma Mthombeni kodwa asikwazi ukungadluli la ekuxabaneni kwabamatekisi bebangimzila.
Hey udaba lemzila ngicabanga ukuthi mamviki sizol resolve ukuthi sihlale phansi nabafowethu ngoba liyaziwa uma nje even kwakhiwa imolentsha lemnambithi. Uma sekuvunyelwe ukuthi yakhiwe imoli sihlala phansi nabo osomatekisi bavumelana ukuthi nanga umzila omusha kuzohamba kanje uthole nakhona ke endleleni sekuyaphazamiswana kodwa ngicabanga ukuthi sekuthatha isikhathi eside ke nale mnambithi zobona ukuthi kune long distance nosizwe abathola ukuthi bahlahlalwa banke sicabanga ukuthi mesiqala sibahane sibajet niyadingana abafowethu nisembonene yodwa siyocela nisebenzisane okunye kuzolungiswa ngomlomo okunye kuzolungiswa ngeregulation uhulumeni anquma beka umthetho RTI itekisi ethile ayivumelekile ukulayisha kodwa kuye kufanele qale ixoxiswane ukuze isimo sakhona sibe kahle ngoba egcineni uma nje kudutshulwana kulimala abantu bakitha kwabasebenzi amaclient wabo ke lapho ekufanele bawadefende ngaso sonke isikhathi bangalwi futhi nangawo ukuthi bagcine bewamisile amatekisi kungasatshenzwa.
Ngicela ukuxoxela nje elinye ihlaya ngizosheshisa Mthombeni layo le ndaba yokuxabana kwamatekisi asemnambithi sasiphuma enkonzweni eNewcastle. Masidlula la edrobheni emnambithi hayi imoto yethu bese beyibizele eceleni kufuneka zochaza udrive ukuthi qhamukaphi nabantu kanjani kanjani bese thi mama hayi phuma mama masuku khona bezokubona ukuthi sisihamba nomsakazi ngathi ngisalibeke phansi unyawo kwathi hey wena mama uyaphi phindela phakathi kathi niyabona ke
bafuthi bangihlula laba kuzolunga kodwa ke ngicabanga ukuthi mosihle sihleli nabo mama masuku futhi sihlala nabo isikhashana sibatshele ukuthi bawoso ma business
yebo
futhi abantu ama customer ama client abo uma belimala abantu kulimala bona bazohamba kuhambe bazi ngoba angisafisi mina etekisini kube indawo ekwazi ukuthi yabona ke mofunda empi hamba etekisini fana wazi itekisi indawo yomphakathi sokwazi lokho sixoxisana sidodisana nje umsebenzi wethu yephambili isizwe sithuthuka iKwaZulu-Natal 70% abantu abafika emsebenzini bafika ngamatekisi so into yamatekisi fana kube industry nembone kuyona kuphela enganyelwe abantu abamnyama ekufanele siyibone ithuthuka one day sigcine siba subsidizer bagcine bekwazi ukubasizakala nabo ukuze nje kuphele ukusebenza kabuhlungu nangokusebenza kendluzulu.
Siyaphetha Mthombeni sengiyakudedela. Mawuphuma la uyapi uyokwenzani?
Ngizoya ka ward 10 na ka ward 20 uma ngisuka la eAkashaville kune project othola ukuthi yangahamba kahle isikhathi eside kodwa bakhona osonkontrako sayithini sebeyasebenza ngoba into yama beneficiaries yonto ezosiza ka human settlement ukuthi uma kuthiwa le ndle yaka masuku akubuya ka masuku noma sekunikeza okay angagcina ukuthi okhesa khona udumo ne influence ekunikeza uduma sifuna ukuthi zonke lezo sisebenzisana nama council ukuhlalisana kahle nazo zonke nje izinhla ukuze uthi project mesiqedile ayisizakale ikwazi ukusiza abantu akwazi ukuhlalisana kahle abantu bayithuthukise indawo yabo.
Mthombeni siyabonga kakhulu.
Inibusise inkosi sibonga kakhulu nathi.
Besixoxa ke nonqonqoshe wezokuhlaliswa kwabantu kanye nomnyango wezokuthutha kwaZulu-Natal umhlonishwa uSiboniso Duma. Mlaleli saqhubeka nohlelo lwethu. Siyajabula kakhulu ukuthi sinomageba la emva kokuthi unqonqoshe ekhulume ngosizo olutholakala uma ngabe umuntu emisela ohlelweni lolu elibizwa nge-EPWP okuyi Expanded Public Works Program. Umageba uthi hayibo mina ngiphakamisa isandla ngempela kuba njalo umuntu uyakwazi ukukhula esuka kuyona iPWP. Mageba siyajabula ukuthi sibe nawe.
Hawu ngiyajabula kakhulu mama uba khona.
Awuyixoxe kahle le ndaba. Wangena kanjani iPWP?
Hayi olami nje uhambo alinzima kakhulu. Ngathi ngiqeda nje enyuvesi ngenxa yokuthi amathuba omsebenzi awekho.
Yebo.
Kwase kuyiveza ke ukuthi hawu nali ithuba la iPWP. And igenge engangami ave iyitshela ngawe and especially le genge le esukuyifundile emayuvesi esukulibukela phansi ngoba isikhathi esiningi uPWP udinga ugrade 10 noma umatikuletsheni ngase ngilibamba ngazo izandla zombili lelithuba leli ka Department of Transport e Coast Center Maritzburg ngisese ngisebenza khona babona ukuthi ngiyakwazi ukusebenza ngokuyikhandla bathi hayi ngoba bashoda lapha ema-ofisini angengene ngilekelele futhi nanakhona ukuthi imi ngekho into esenza la ka-EPWP ngisebenzisa ikhompyutha ngilekelele lapha ema-ofisi kuse kusanjalo mhlawumbe sengino-10 months ku-EPWP kwangena i-secular yama-internship programs ngabe sengihlanganisa i-CV yami ngacela nje la ku-supervisor ukuthi eyi phela ngiyifundile mina nginazo iziqu zaka-communication ngicela ukuaphela nali ithuba kodwa hawu apply impela ngoba kungakuhle ngampela ukubona usuka la kwi-department uphinde uyele nangempela kuthe kusanjalo ngabiza for i-interview umese bangibiza ukuthi ngiqale ngiku-internship manje ngikunyawa wesibili ka-communication but ngangiqale khona ka-EPWP and then nganyuka ngaya ku-internship.
Ngiyafisa ukuthi Makeba siyakubongela ngokukhula okade ekusho manje ungqongqoshe. Ngiyafisa ukukhuthaze intsha ukuthi umuntu uma ngabe ithuba likhona libambe ngezandla zombili.
Impela mama ngiye ngibatshela ngisho abantu laba because baningi iningi i-youth ehlele emakhaya ne-difficulties zayo ngiye ngihlezi ngisho ukuthi ithuba ngeke liyiveze umuhle lekhaya ngisho uma kukhona ithuba lokuyiveza ukuthi hamba usebenza ube ucashier ka-Checkers noma ube ucashier ka-Pick n Pay noma usebenze ku-frontline ka-Woolworths hamba lithathe lelo thuba ngoba usungeke umazi umuntu ongahlangana naye while ukulona nabo lelo thuba kunokuthi uhlale ne-difficulties zakho lapha elokhu nje so ngcono khona impela ukuthi uma kukhona ithuba nomelane phuma nalo ufike ulibambe ngazo izandla zombili and then usebenzela phezu kwakho lokho kukhona okuncane.
Makeba siyabonga kakhulu sixoxe nawe.
Ngibonga kakhulu mama.
Luhambe kanjalo-ke uhlelo lwethu namhlanje. Angiphinde ngicaphune okumbalwa nje kuloko kusho ungqongqoshe wezokuthutha nokuhlaliswa kwabantu umhlonishwa uSiboniso Duma KwaZulu Natal. Umthombeni uthe uma usebenza ngokuyikhandla uhlonipha umsebenzi wakho amathuba okukhula ngaphakathi kulowo msebenzi makhulu kakhulu noma ngabe umuphi umnyango. Waphinda futhi wathi njengoba kunokuguquka kwesimo sezulu akufanele kwakhiwe izindlu eduze kwamaxhaphozi noma endaweni ezinamanzi. Sethemba ukuthi kuningi okuhlomulile kulolu hlelo lwanamhlanje ebesilethulelwa umnyango wezokuthutha nokuhlaliswa kwabantu ngokubambisana ne-OB Facilities. Angivaleliseke ngiyuviki wakamasuku ngikufisele nje iviki elihle elinesibusiso.
Ukusetshenziswa kwezidakamizwa kubulala ikusasa lesigidigidi zabantu minyaka yonke. Izidakamizwa zibulala ikusasa labantu abasha abayikusasa lalelizwe. Ukusebenzisa izidakamizwa ngadala ukungalali ngokwanele, ungathandi ukudla, ukuphazamiseka kwengqondo, ingcindezi, ukudideka, ukhwantalala, ukushaya ngokweqile kwenhliziyo, izinkwantshu, isifo sezinso kanye nesibindi. Isidakamizwa ziphinde futhi zenze umuntu osebenzisayo abe nolaka, ukuthukuthela kanye nodlame. Utshwala akubona neze bokwelapha okuthize emzimbeni, kodwa kungokuthiba imizwa. Yingakho ukuphuza kakhulu uholele ey'nkingeni ey'ningi zezempilo zesikhathi eside kanjalo nesikhathi esifishane. Ukushayela udakiwe kungezinye zezimbangela zezingozi eziningi eNingizimu Afrika. I-National Road Traffic Act, umthetho wamashumi esishiyagalolunye nantathu, wonyaka 1996, ngaphansi kokuchibiyelwa kwesigatshana samashumi esithupha nanhlanu, uthi akekho umuntu ovunyelwe ukwenza lokho okulandelayo. Ashayele imoto noma ahlale esihlalweni somshayeli emotweni edumayo uma ephuze uphuzo oludakayo noma edle izidakamizwa esiphazamisa umqondo nomzimba. Ukushayela uphuzile ngezinye zezimbangela ezinkulu zezingozi kuleli. Njalo ngonyaka, abashayeli abangaphezu kokuthathu kokune abafaya emgwaqweni kuleli batholakala benesikali esiphezulu sotshwala emzimbeni esifinyelela ku-BAC engu 0.05 noma ngaphezulu. Iningi labo lize ledlule ngokuthathu kuyinani lotshwala elivumelekile emzimbeni womshayeli. Nansi-ke imiphumela yotshwala emzimbeni. Nciphisa indlela obona futhi othatha ngayo izinqumo ezimeni eziphuthumayo. Bukwenza ube nokuzethemba kakhulu. Lokhu kungakwenza ukuthi ushayele budedengu ngoba ucabanga ukuthi ngumshayeli osezingeni eliphezulu kunalelo kulona. Benza kube nzima ukwenza izinto eziningi ngesikhathi esisodwa. Ngesikhathi ubambe isondo lokushayela, ungakhohlwa ukubona amarobhothi noma ezinye izimoto noma abahamba ngey'nyawo okanye abamabhayisikile. Bunciphisa ubukhali bezinzwa zomzimba. Bukwenza wozele. Nazi-ke izinto eziphazamisa i-BAC. I-BAC yisikali sobungako botshwala egazini lakho. Lesi sikali sikala sisebenzisa ama-grams otshwala atholakala egazini elingamamilimitha ayikhulu. Isibonelo nje, iPAC yengu 0.05 isho ukuthi kutholakale u 0.05 grams wotshwala egazini elingama mililitha angu 100 ubungako bomzimba womuntu umuntu omncane ngomzimba uba nenani eliphezulu leBAC uma eqhathaniswa nomuntu onomzimba omkhulu lokho akusho kodwa ukuthi umuntu onomzimba omkhulu kumele aphuze kakhulu ngoba utshwala bunomthelelo wehlukile kubantu ngokwehlukahlukana ubulili umuntu wesifazane engaba neBAC ephezulu kunomuntu wesilisa abalingana naye ngomzimba ubungako bokudla kudlile ukudla ke kwehlisa ke ubungako bokumunca kotshwala emzimbeni ngakho ke uma ungadli ukudla oqinile ngaphambi kokuphuza kuzokwenza ukuthi iBAC yakho ibe phezulu inani lotshwala kanye nohlobo lotshwala oluphuzile uma uminya futhi uphuza utshwala obunenani eliphezulu le-alcohol kwenza ukuthi inani leBAC egazini lakho isheshe ikhuphuke isimo sakho sempilo uma ngabe umuntu ogulayo isibindi sakho ngenzeka singakwazi ukumelana notshwala obuphuzayo isikhathi kuphele sikwazi ukunciphisa iBAC emzimbeni wakho uma kade uphuza zinikeze isikhathi sokuthi utshwala bunciphe egazini ngaphambi kokushayela ukugeza ngamanzi abandayo ukujima ukuphuza ikhofi elimnyama ukushaya umoya noma ukudla okunciphisa noma ukudla akunciphisa iBAC emzimbeni uma uphuze kakhulu ngobusuku bedlule iBAC yakho ngenzeka ibe phezulu nangakusasa uma uphuze kakhulu udinga isikhathi eside ukunciphisa iBAC emzimbeni ungashayeli uma kungukuthi ucabanga ukuthi kungenzeka ukuthi utshwala bukapheli emzimbeni ungahlanganisa utshwala kanye nezinye izidakamizwa neminye imithi waphuza utshwala uma kukhona imishanguzo oyisebenzisayo noma ngabe uphuze kancane kanjani kodwa uma lobo tshwala sebuhlangene nezidakamizwa noma imishanguzo bungehlisa indlela oshayela ngayo lokhu kubandakanya imishanguzo oyinikwe ngudokotela wakho kanjalo naleyo osithengele yona ekhemisi